know. A King Michael alongside Cute Kaye, you know. I know you know style. When
we say Cute Kaye, King Michael with the love tune again. When we say Cute Michael, Cute Kaye with the love tune again. When we say Cute Kaye, King Michael with the love tune again.
Yell it, producer.
Ngebintu bye musanyusa, ebyo bye nfubokola obuwonvu n'emiganga nabimanyira. Weyayo yakamotoka ekyapa n'akitembeya, nansaba ennyumba mwana akipakinga.
Lukwagaji nyomera mwavimba, bye yakuleta kalyange.
Olo newebuza, omukwano kyeki?
Love ya leero,
nungi gwe mpata laba tenu ye kyansi, kituufu ky'ogamba.
Don't need God, my desire, you're cool to talk about.